Ukubekezela kwasiphendula umdlalo wehlakaniphi kwabiza ukuba hlakaniphe emaphutheni ontanga sayifunda ivaliwe ukuba ukuphika nezolo kusincisha amathuba okufinyelela kwingomuso bafethu kungani idlile umona ngoba kwathina le mpumelelo sayijulukela kodwa ke kufanele iningi lethu lafunda ukukhuluma lingakwazi ukuhamba namuhla landengomlomo kunezenzo bafowethu enzani kahle kulo mhlaba ningabheki ukunconywa uma sizama siyacindezelwa uma sesiphumelele sibongelwa ngamagama abhakela inhliziyo kuthiwa siyasiphakamisa ish
kwenzekeni madoda kwenzekeni madoda sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni
ngithi ngiyabuza ngithole i-art sometimes ngicabanga ngizangifuna ukukhala lento yomculi singiqeda amandla mangitshela umama thiqina mfana usunengane kumele ubele ubudoda bakho kusukela umncane ulokhu ucula bekunokuthatha masuphume nda always think uzoshintsha ma ukhula ubunokuhamba ungabuye every time mangifona uhlezi une-crew that you realize kumele ufeza amaphupha nakuhlanganise ki-all and I don't know what to do kanti kwenzekeni ngabe inkinga yami ilele ephepheni qela ninitshelene somele lungise ngaze kube late ya
kanti kwenzekeni 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 madoda kwenzekeni 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 madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni.